Ntacheza rumba, ntacheza chakacha. Jua penzi lako tusije ukaniache. Maskani shafumba na macho na papasa. Soni kwako mpeleka po nafata hani. Usije nibakilio, si unajua mwenzako kwako tabani. Tusifanye marudio, yale matukio kama zamani. Nipoze, niliwaze, unilize. Kama zeze, nikupoze, ujiliwaze. Panapokosa unieleze.
Bye, bye, bye. Bye.
Sijo kasema.
Bye, bye, bye. Bye.
Kukosa stoweza.
Boy, wambie mindo friend sasa. Kigoma mwisho real mindo stand up. Pages out kuwa mjini, tuna trend aswa. Na saivu kuna kibendu, tunaletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu. Wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu. Manjirani wanajua wana moyo wangu.
Nime mindo tamwa pipi ni mate. Okay wait, aleta glasi ni kate. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mwishe na bibi yake.
Walizani natania, mashem shem shem umenipania. Na bado kanikandia, miki chacha nita kuharibia karia.
Sidi ukasema,
bye, bye, bye.
Kukosa stoweza,
bye, bye, bye.